My cut, you're killing it, killing it. Ni hatare, ni hatare, aye. Ni hatare, ni hatare, aye. Ni hatare, ni hatare, aye. Eti unataka macho matatu Android ya kutoshi. Unajisahaulisha. Mahitaji ujue ni mengi, hela nayo haitoshi vyote kukamilisha. Nywele hata hazijakaa, unataka kubadili mama. Mwenyewe kula sili na njaa, unataka kuniathiri ama. Kama unanipenda si univumilie, si univumilie. Ama nawe fanya kazi ili unisaidie, mana nachoka. Baby acha hiyo milio, hizo ni herufi kum. Baby acha hiyo milio, hizo ni herufi kum. Ni hatari, ni hatari.
That's the reason never wanna lose you for my side. God never made you for my reason, he is my heart. That's the reason I adore you, captures my heart. Way I fight for you every day. I be grinding for money, thugging for you, I get paid. But you just wanna take all the money and say, wanna live lush before building life, that's me shame. Love should be mutual, darling. Do you love me or you love my money? Never thought I'd lose you, darling. But I hope you just hear the calling.
Baby, acha hiyo milio. Hizo ni herufi kum. Baby, acha hiyo milio. Hizo ni herufi kum. Ni hatari, ni hatari, aye. Ni hatari, ni hatari, aye. Ni hatari, ni hatari, aye. Ni hatari, ni hatari, aye.
My God, you're killing it, killing
it. Estimo one.
Download kupitia vidoboy.com kupata nyimbo mpya.